marbatira laga waya ido agar ki tu yatsade manta anki mahe Asobka ba marba tira laga waya ido agar ki tu yatsade manta anki mahe Erya masubahi muqiha shakadi Erya masubahi Qabani lay siday way an caga ku tagnay Asha qabani lay siday an caga ku tagnay Haddii uu dulays jiray madaxalool adaygii Haddii uu dulays jiray madaxalool adaygii Asha qabani lay siday way an caga ku tagnay Asha qabani lay siday an caga ku tagnay nasib ku ye ishaadi ku daftan ku daftan soo elin waqtigu ishaadi ku daftan soo elin waqtigu aad kiya daruurta aad hedda mar qariyo kutur iyo Daisiga wana alaf nasib kuye Dudki irmana way way adna aanu kama damin Dudki irmana adna aanu kama damin Anna iir silaw dadayi Silo de ni magacalool adaygii haddii uu culays jiray magacalool adaygii cashaq vaniilin siday way aan caga ku tagnay cashaq vaniilin siday aan caga ku tagnay haddii uu culays jiray magacalool adaygii haddii uu culays jiray magacalool adaygii cashaq vaniilin siday aan caga ku tagnay cashaq vaniilin siday aan caga ku tagnay magacalool adaygii haddii uu culays jiray magacalool adaygii cashaq vaniilin siday aan caga ku tagnay cashaq vaniilin siday aan caga ku tagnay cashaq vaniilin siday aan caga ku tagnay